deegaanka Awdiino 28 kilometer inay waqooyi galbeed ku beega magaalada Bariba gobolka Bay iyo waliba Kyaleel biyood adeem iyo wulisheen gona waliba el biyood ku dhawaad nus qarni iyo ka tirsiin bulshada oo biyo shiri gashal dhaamay jiray magaalooyinka gobolka Bay. Ismaan maalin oo kumada odayaalka deegaanka Awdiinle yani ku sheekay taariikhda el biyoodkan ee Awdiinle
halkan meel la dhisay 1908 la dhisay ana maalin jumaa la qoday markii la suubay la dhisay halkan lan umay liindiiday la raaw adal raaf maatri ka dal liindiibi dawladda siyaad barin diibti baad jeey wal bedeli lan Abdiraxmaan Abu Kur la raaw liindiibi oo raweena muddo madis ahay lan umay liindiibay gaa oo la raaw Ahmed Ale la raaw kamaga dheer gaashan ka maga dheer yalliin diibi lankii madiisun mudaya may oo neel wareegay lan oo laan bedelay lan leeraw iimaan leeraw motorkii inku horeey oo waqtigi koowad la sheenay baaburti uu degdeg dheegnay dhuqla ka shaqeeyaan leeri ahaan fadiila liin shiday dabkaas la imur yaay wal uu miyay madil uu miyo bar uu mulka kiyay ada si mudubaan maray waagi hore ee dawladda jartay oo wala baahna weesha la andiraa isla markii walan qoyay een dabka salin suubiyay sidda eel la jartay lagaasay eel okiyali al garu eel okiyali qasdeer eel okiyali eel dhunwadeego eel kale loo ururaa manjar maal bay dhow i birdaalanta biidan weydiisay aboydo inta gacan kiyalo ko ororaan in walin dhahayo bi badan oo bilin baadan tan ku usaday wal bi zaid ah ana anta lan ororday illa yona lan ki iman la raw hob la moodi lan oo la raw ana la raw nuro aw nuro la raw ya ki yigi onka dambay aw nuro baadijay tan oo neew riguma tabaga anta ka hay way jaran jarada sa mari eelkan
inii kala kooxumada dadka gaanta ka ah maamulsheena dalbade in la gaado motor la saaro ee biyoodka deegaanka si biyaha ay ku faa'iideystaan bulshada deegaanka
kulli hadda dhamaalka gobol waraabaha ay biyo la ka haysto alxamdulillaah bulshadiisu ku ooman ma aragna da atri wal badan aan baahni elde weyn oo ugu hor eelkan tubooyin may gaado jiray sidii hor nooreen in sheegana 70 iyo dhowr habiya gaaday hatmay maraha 20 ilaa ma habo juumi hayraadi ma aan baahna baahidan hatta kowad motor ya aan baahna motor ko dogo way hatti siin barag kortaan ma aragna waa ka saata baa aragaasan oo oolidiis in biyo jeey qulqul haayno wal badan naga da atrnay ku bedelnay waa zaman haysan aad muddo hadda talabsan meelahaas iyo haysan dogowi marku hadda xiliidan hagaay kan ogol hadda solar kan kan inta saaran mashagayow biyo motorka la isticmaalaha ay gobobadu wal mashagayow wala biyo aan ogol hore batteriyada leeyinka baahanay iyo ku yiriin la saari gaarna kumada annoo jabeena ilaa saarin yinga jabeen madilisheena ya abno jabeen hatta ma in baahna hatta adey baragay tubooyinkan dhigooda uu kara fadaayn oo ma aragna hatta noogu gohayaan oo dhalaysadaan 20 san amal dhul kaga jaraan ma in baahna in tubooyinkaas tubo usub u helna may kale in baahna motor jadiid oo ma aragna isbiyaaw ya in baahna baahidaan hatta walaan ku yinga nasu.